Najimsafi.com.
Press play, play back, you track it.
Malu!
I guess you need camp can of your ten.
One time.
The central zone is to zone.
Do I see you? Skia power na magic dynasty vocal cords. Kwa taratibu watoto tusije overdose. Vichwa panzi wako faster kwenye kukopi notes. Danki danki no position ya kuweka pose. Safari wa kenga unikuti mamba. Kama kisasi basi nitalipa kwa lipa namba. Karakta nyingi sometime na kuwa mshamba. Sometime fresh, sometime nitachokupea mwamba. Tume na gozo pop ni slow slow. Tukitimba inakuaga show show. Tumejiseti suna tuone mbu cheki mikao na niki sema suu tuamini kila kona tunao. Wow, vire na panda wana wonder how. Toka kitambo tunazizabe gizi pusi nyao. Walisha leta madhera unambere mother bow. Tumekausha wasidani tumejisa how. Kisikia one time ujo ni shiazi. Tunampa chai shabiki mandazi. Napenda GNZ na mix na mashangazi. Game kabla ya kunipa do ikanipa mazi.
Unaweza press play, play back, hii track it ten.
That's right.
Na kesho ni kem kana fanya ten.
Okay. Ten and a ten, ten and a ten. Ten and a ten, ten and a ten.
Unaweza press play, play back, hii track it ten. Na kesho ni kem kana fanya ten.
Malu.
Ten and a ten,
ten and a ten. You better. Hawawezi kurelease our MCs when exist muda distract. Key to succeed mziki so kichwa kichwa. Napigia flow kabili jao jasema Benny the Butcher. Msani umru na kwenda bado na jita the future. Nade wako tusha mfuma kwenye mtungo shadi sheta. Wanaono kula na ujiwe ni movers pia na shakers. Minachezaga na madusko majengo tunauza scraper. Kasa usongo bado mdogo toka chuo nenda veta. Generation Alpha na Beta na Z. As matter of fact, mama na kitembeza, baba chaf. Yani kama revocatus, baba chao. Ineza kwa feza so kesi, ukaliona sao. Kisazi legendo transition, masikini kwenye uko. Masikini utamfanya mama, auze chini mwende show. Bisho utamfanya kaka kupiga zege au leso. Na hata dadako kiolewa, both team to score. Ifusha jio livozaliwa, babako alikuwa na nyege. Soli mwengu wanakuwa kwa nyundo, ukileta umende. Na mziki tabidi tulete Vicente Kavechenge. Ukinona niko na tagi, upande chila, upande chiki.
Unaweza press play, play back, hii track it ten. Na kesho ni kem kana fanya ten.
Okay. Ten and a ten, ten and a ten. Ten and a ten, ten and a ten.
Unaweza press play, play back, hii track it ten.
That's right.
Na kesho ni kem kana fanya ten.
Okay. Ten and a ten,